Difficult, but not impossible.
Moyo wangu haujui Bwana, nifunulie tena, nionyeshe njia.